Yeah. Oh la la la, yeah.
Mafia.
Da mbingu na dunia vije vishikane, wabadili mchana usiku wa manane. Wakitaka tuwachane, watupige mapanga baby tufe tuzikane. Suna jua la kujua, sasa walimungu mima tunambia nini. Na wakitaka kukombia, mbie baby wewe ndo nanijua mimi. Na vile vipengele sunge hama, lingengi ya maji lingezama. Walikuvu wangu wakachutama, kasema huniachi ukanganga jana mime. Bezini kama kamali tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali onana. Tena lipigwe zumari wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Bezini kama kamali tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali onana. Tena lipigwe zumari wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Ulala huni bebe nimechoka.
Kwa kila hali libebe, wambea waishi maneno libebe. Na waza ni kutunukie tuzo, tumeshinda vikwazo tangu mwanzo. Si rahisi mamilo kuheshimu yao maneno. Wanatamani kudharau, niseme nimepanda dau, kisa ni kusahau wewe. Wange miliki mbuga, wange isha tufukuza kama wanyama bebe. Tule miogo, tule daga, gari wa kuchoma na vinguruka. Tuishi vile tunavyotaka, binadamu hatuwezi kuwaridhisha. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali onana. Tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari yo. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali onana. Tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari
onana.
Bebe,
honey bebe,
bebe,
bebe, nimechoka.
Beloved, this is my boy Colossi. It's your homeboy Kusa.